Nikuba mo kutola pirahamo ni mina. Michwale lingusa lisika kalisakali. Ninanimulika na kayomunde kwa pili kwa nubusiubo. Dr. Livell, yazo kwa kereke ya First Baptist kwa Lima, Ohio. Naja alimungwe wabatusi waka mwamu kupano kwa Lima. Nimukupile kaza kutea kwa nubusiubo. Kuli hatovu lewa fela nebalinzi kwa kupano. Mwendize ya mwamu kupano kwa Lima. Kamu zuzu wote hata makambe mibe. Minitavile kuba, nitavile kumizibahali sabu siubo. Dr. Livell, mubaptisti yomu ngwi, ya nanimu yao kenile. Amen. Mulimu wakufu yole mzuale veo, hape. Zani, nelize tile luli, kumulisa na wabaptisti, njichwani. Kihande lutabila hulu kwa ni mzuale veo, hamu honiluna. Mimane likualo hile kuye nakuli, atahe, atolu potila kana kukaufela yakona. Michwale busi ubo, kamu sobu siu, kikaza za kepelo ya mule na Jesu. Lasunda kakusa sana, kisewelezo, kana kwa 6 kiloko, halipazula. Mina rumela mzwale, uziba alisizesi emba, sama felelezo, asewelezo. Chwale, halula pele nifana kwenyana. Mule na yafu yozwi, linzula hao kona niti. Mirwe tumela kumuna ya alibukeleza. Asa asabi, haba nze vali tambeka kwa sichaba. And as we open up the Bible tonight or turn Misi na halu apula vivele usiubo kamba kwa apula makepe ayona Chwale moya oke nile ofu yozwi utahe mi ukwalule linzwi la kutwisi sokuluna ka Jesu Kriste lwa kupa Amen.
This great night that we are celebrating of the
Usihu wabutuna bolusweli kunyakala labo Wakukokotelwa kwa mule na yafu yozwi. Nitabela kubalabusi ubo kuzwa mwamilo mwemi ndia hae tota. Manzwi ana angozi mwabuka ya hae. Kumungoli Mateo. Kauhanyo ya 4. Luna nitimana ya 47 ni ya 48. Lubala chwana.
And if you salute your brethren only. What do you
Mi hamu itumelisa nivana baha wumina fela. Mufitia baba mwe mwangi. Hanili nivatelisi kimoba eziza nivona. Michwale mube baba pete hile. Sinandatamina ya kwali halimu. Hali ya pete hile. Mibusi ubo lubulezika lekuli. Luka ambola fa tuto ya kuli. Kupete hala.
Now we...
Chole luna, yeo ivonala kubapalo yei pite zisi hulu kakubabu siu wakukokotelwa kwa mule na luna. Konoka chenu mwendi, ne msuri kuteleza kwa silimba. Mane, mutu ile mangusa shuta na nivalumi wa mova vulelezi kwa maliza zile. Lisa visa lili tunalani la mule na luna, yana shwezilivi zalifasi. Kacholo niketilebu siubo kuli, niye kanzila ye shutana, kuli nifite kulona, kuli koneku banto ye shutana nyana, mi koneku mikatulusa nyana, michwale moya oke nile ofu yozwi, utoze linzi michwale halunze lui kataza kuli shitula. Mulimu utokwa kupeta hala. Nubati ya kulilube ni zeo mwaminano ya luna. Kuli hakuna sisi kuna kuta hafapila mulimuli chika. Silukila kupeta hala. Mila pero ya luna lika kaufila. Chole mwasimu ya Edeni. Mulimu nanani Adama ni Eva mwasimu. Mibaeza sibi ni kukosiza milao ya mulimu. Kakueza sibi kusautwela.
And when transgression comes.
Michwale kutulamulao hakuweza hala, kusautwela kuna kutulamulao. Mimula wa mulimu, yena kakuba yake nile, uke nile asinalitiva, kaba kaleo akunalitiva la kusa kena, neliko na kuyema fapila hae.
So if sin came in the world by transgression,
Kacholo haiba sivi sitile mwali fasi kakufosa Kipeto sivi Siswanela kufeliswa mane mweza livi asika ye makali fapila mulimu
Now, if there is no law, then there is no justice.
Chwale haiba hakuna mulao Kipeto hakuna kuluka Kono mulao watu kwa hala Kamba kuluka kutokwa mulao Mimulao hase ubizizwe ubona alisakuluka. Twale kamulao hakuna nama yeko na kupiliswa. Twale mulao hauko ni kulupilisa. Mulao neliyo na taba yene lube ya mwatolongo. Kono hauna mata hakuna kuliulula.
The law only showed us that we were sinners and condemned us.
Mulao fela nolubonisa kuli luba ezalibi. Nikulu nyaza. Kona solu kwela kweza mulao. Kikutisa katulo kamba kukubonisa foku na nimafosisa hao. Kacholo hemulao kuona kasibili hauko ni kupilisa. Ukona fela kuzekisa.
And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute.
Nimulimu kakuba yake nile ni alukile. Nana nikuba nikuzekisa. Nana nikuzekisa mweza alivi. Kakuli nasa asileja hulu kwa buse wa milulwa ni asishemo. Mi aba mutu ya tuzimula. Niyo una nikufi wa mulatu.
And the, every law has a penalty. For
mi mulao kaufela una nikoto. Kakuli koto ya kutula mulao wa mulimu. Kilifu.
And it had to project death to the human race. And all
nine ina nikutisa lifu kwa lusika lwa watu. Nima sika watu kaufela amwata sakoto ya mulao wo.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way.
Twale, fani Adam and Eva haba ezasibi. Nekusinanzi la isili. Nekusinamu kwa usili kwa ufila mwane wakai imena fapira mulimu hape. Konji fila kulisivi sitali miwe.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little.
Ni hakuna mutu ya kuna kweza sivi samufuta kwa ufila. Hakuna taba kamba kisesi nyia nichwani, kamba sisi tuna. Sivi silisi mwisani. Sina ni kufeliswa. Kuliyena ya siyezize akone kuyema fapira mulimu ya kenile.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subject of death.
Kawa kaleo fani Adam and Eva, hane baize sivi ni kutula mulao. Nevaliba tami wabalifu. Ni mulao, noona ni kuzekiswa. Kaba kaleo wawe ya lusika wala watu kamukana mwalifu.
Now if we can only settle down for a few moments now.
Chwale haba lukona fela kuina kalina kozeli kani chwale. Mwami na hano ya luna. Nikutali masiswani so sisi tunase. Nimu upule kuli mutu fika ufila mo. Umwate ngi mwataba mo.
Every man and woman child is included.
Muna kau fela ni musali. Mwana umwate ngi mwakoto ya lifu ye. Kakufosa kwa toho ya lusika lwa batu Adama. Kakufosa kwa hae mangi ni mangi waluna luwe la mwasi visa hae.
And sin must be dealt with.
Misi hivi sina nikutali mwa kwa tuliwa. Nikachwalo mulimu mwasi shemo sa hae sisi tuna tuna. Nililatula hae leli tuna. Mulao no lukila kukauhanya mweza libi ni mubupi wa hae.
Then he become annihilated and totally annihilated.
Ni afeliswa ni kufeliswa luli kufeleleza. Hakuko ni kubamu kwa usili kuli akone kukuta. Konji hae basibi sisi felisizwe.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation.
Ni kona kuba antwe bunolo luli. Ni kulumela mwaku sinyeleza. Kwa mweza libi kwa mafelelezo. Kakuli yena kakufelela. Kukauhana kwa kamita. Fapira mulimu.
Now notice this sin and how God being just and he.
Chole amule mwesi bise. Ni nikamo mulimu kakuba yalukile. Ni hakuna zana ezize kwanda kuluka. Kakulikie na makalelo akuluka. Kipeto hakuna kuba sisi mwe hape. Sawa kona kweza kwanda kube ya koto ya sibise.
And the penalty was death.
Nikoto nelilifu. Kakulinaize zazi le muka cha kuyona. Lona zazi leo muka shwaluli.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further,
chole kisi swaniso sesinsu serunanifa kono chole haibalu kuta kwa mulao hanyanifira nekufuma nami lero luli ya mulimu hivele ilu kulela patala za kuli mulimu uli lato kono nitengi kakubali lato una nikuba ya lukile.
So love does not mean just the thing that can be petted.
Kachwalo lilato halita lusikuli kisi kasisi kona kuba paliswa ni kuhohololwa. Lilato kona mulao olu kile wa mulimu.
Now, when God seen that his children had transgressed his law,
chole mulimu hana abonikuli vana bahaye ni bafosilize mulao wahaye ni kuli baswanira kushwalifu kona lilato la mulimu libatahela mwanzira yabona.
For God seen that these children was to be absolutely totally annihilated from his presence.
Kakuli mulimu nabo nikuli vana bani ne baswanira fela kusinyiwa kuzwa fapila hai ne kusina sisimwi sine sikaye zahala kakuli ne batulile mulao wa hai mikoto ya mulao wa hai ne lilifu.
And then love of God went out for his subjects.
Michwale lilato la mulimu laya kwa batu bahaye. Michwale lilato la mulimu hasili vona alile. Muhau o ipitezi utisanga siviana salilato.
And God by foreknowledge when he loved
me mulimu kakuziva kwa makalelo. Hana la tiresi chabasa hai handeluli. Ivo kakoto atisalifu la kuyolisa. Kulilingesi waka mwasimu ya Eden.
That was he substituted an innocent
saa nine likuli na ayo lisizesi bupiwa sesi sinamulatu ngunyana yenese azivisivi.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner.
Niya ba ya kuyolisa kuseveza ni kushwela mwasi wa kasamweza libi yena kamilata. Mine ringunya na ye tavirwe yene swelibu pilo wasicha basa hai.
All through the Old Testament they offered the blood of lambs.
Mwala testamente ya kale kaufela ne basulula mali alingunya na nilipuli lingu lipoho nilitole lifu la kuyolisa.
But all in the great economy of God there was back
kono kaufela zona mwamu buso mutuna wa mulimu ne kunani yemwe kwa mulao wa munano wa hai siviana luli sene sitaha sene sikaba yani nelimi luti ya siviana saluli sene sisataha.
And the real object was to come was his only
mi siviana saluli ne sitaha mi nelimwana hai fela walibanda lingunyana kao fela zene shwanga nelifela muluti.
Shadow is only the negative side of an object.
Mimuluti kisika fela saswa lelele kusaniti. Nine liye mela fela kauvari yene taha.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles.
Chole kakuba nisiswa niso saseo. Harapulengi mwali bivele zaruna kwa vuka ya maheberu. Nikutali mafa, fo Paulus mu apostola yomutuna zaso likubulela. Ulikakuluka ohanye za litabaze mwaka ohanyo ya 10 yavuka ya maheberu lubala chwana.
And I just love the word. Amen. The word is
minila tafela linzwi linzwi kona niti minitabela kuivala fapira ko pano yaka kakulinizi bakuli mwaka tulo nikayo yema nibona minilukela kuyo ikalabela.
So if I bring it from the word
kacholo haiva ni tisakuzwa kwa linzwi. Kipeto hani nakuba ni mulatu. Kakulikona linzwi. Mimulimu utokomela linzwi la hae. Luwona zengate ahulu kachenu. Zaba guleli ni baba mwicholo. Baba tiela kwa libu peho. Oh, kitaba ye utusamu maswe.
And we find out in going into churches. We go into churches.
Milufu manachona kuli. Kakuli ya kwa likereke. Luya kwa keleke yengwe, mimu kumana muli sana, yana nimu kwa omu ngwe o ipite zika yene. Maikuto wa mangwe chwalo, amusa lemui, kopano kamu kana, ika kopisa kwa moya wani. Aiba kiwasi zuhela, nyana chwalo kamba, ulata kunyunga toho ya hai, kamba ntoe ngwe shutana, kihande kereke ka ufela ika kopisao na zeo. Miluna nika chenu mwali kereke za luna zaka chenu. Mokuna nimae kutofela nilika ze mwicholo. Milina nilianganisi yetu naluli.
But oh my beloved brethren.
Kono mizwale ya kaela teha. Haiba kukile kwa wanako, Yelus wanayakuba hande kalinzwi. Kika chenu.
You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had
some. Mwabona anita veliku yoyema mwaka tulo. Mikuzi wakuli nenani nito yemwi, kazasi nilo yemwi. Nikulianganisa.
I don't want them to have my spirit.
Ani latikuli babe ni moya waka kakezo yaka. Kono ni watakuli babe ni moya wamulimu. Hali nzula wamulimu. Kona taba yeti saniti.
So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word.
Kacholo kabusi wabutunabo. Nitavela kubala mwali nzula wamulimu lakamita. Chole lule mwakuli mulao. Uvile tengi kami hayemi ngata. Kono mulao hauko ni kutia kula sibi.
As I have said in the past, it was just a jailhouse.
Sina hani bulezi kalezeo. Nelifela ndu ya tolongo. Nelimu pokala umutuna ya na haku bulezi sono ezize. Kono nasina mata akukulukulula.
It put you in the pawn shop. But there was no.
Naomi vea masi ntolo salivia na zenyani. Kono ne kusinamuli ululi yana lukela kumilamulela. Kaona ukutisafira kukuzivisa kuli umweza alivi. Kono tole mulemwe mama eberu. Kahua nyateni halunze lubala.
For the law having a shadow of good things to come. And not the very image.
Mulao kakuli unani mulu tifela wazene ikataha. Isi mubili luli walika. Muhupule, nelimuluti wa mubili ono sataha.
A shadow only introduces that there is a image making.
Muluti fela uwonisakuli kuna ni mubili luli. Obona halilafa muluti. Muluti walika zene sataha. Mi isi mubili walika.
Notice all the things, the very image of the things. Can never with
mulemuhe muvili walika luli muvili luli walika hauko ni kweza ni hanyani kama tabelo ani kulibaba lapela bafumane kupeta hala.
Now God in the beginning required perfection.
Chole mulimu kwa simuluho na to kwa kupeta hala. Jesu na kwa yata hamwali fasinaize muve baba pete hile. Sina mulimu mwali halimu hali ya pete hile.
And the law having a shadow of things to come.
Nimulao kakuli kimuluti fela walika zine sata. Hauko niku pete hali sabula peli.
You got the picture?
Mwabona suwa nisusate ni.
Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness.
Chole, alufi tengi mwatengi hape. Kulimusike mwali mbwinja. Mulimu, utoka kukena. Hakuna yako na kuyema fapila hae ni sivi. Neba sisi nyinyani. Jesu na abulezi ze swana, mina izi. Mube baba pete hile. Sina mulimu mwali halimu. Hali ya pete hile.
And the Bible said that the law could never with its sacrifices
mimi vela ibulezi kuli mulao nosa koni neba kama tabelo aona kupeta alisa mubavaleli waona. Mimulao nosa koni kupeta alisa sika. Noli fela sisupeza nzila. Matabelo ao na ezo muha ni muha. Nelisa pete alisi mula peli. Kacholo he akuna yali mwatasa mulao. Kamba kubuluka milao. Kamba mwatasa milao yako na kupeta hala. Kakuli timana yatu. Kabesi cholo hanili matavelo kaba tu hezu kutaiswa. Hawa kuna nisika zeni kona kweza na kasi viliku linipeta halifapila mulimu. Kona kuli kreste nasa lukeliku nishwela kanti.
If there's one thing that you can do
Haiwa kuna ninto ilimwe, yoko na kweza. Yeko na kutisa vundefapi la mulimu, kipeto kreste ushwezi mbango. Hakuna za kubulu kamulao, hakuna milelo ya zamilao ya haofela, hakuna za kukena kwa haofela. Halika zolu kela kutela kweza, kutuhela kupuma, kutuhela kuuzwa, kutuhela kuzuba kwai, kutuhela kuya kwa kubuwa maswaniso, nitengi usala tehile, hakuna ze kona kweza chwalo. Kuikopanya kwa likeleke, lizo, mikiti, likolobezo, milao ya keleke, kuwala lituto za litumelo, kupeta litapelo, likazeo kamu kana, halinakuwa nituso, ulate hile.
Not one thing can you do in yourself.
Hakuna nebanto yoko na kuikezeza, kakuli umweza livi, yali mwatasa katulo.
No way within yourself or any creed or any thing.
Mane hakuna neva mukwa mwahali kuwena. Kamba tuto ya tumelo kaofela. Kamba sika kaofela soko na kweza. Kamba kuna hana. Kawena unosi. Zeko na kukutusa sika fapila mulimu. Kakuli umweza alivi kakukala.
And the Bible declares that we were all born in sin. Shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Mi vivere ibulela kuli, kau fela lupepezu mwasili. Lubu pilwe mwabu maswe. Lutile mwalifasi inge lubu lebu hata. Mi mulimu hako nikunga mutu alimungwi, kuli ashwele yomungwi. Kakuli yo uswana fela sina yomungwi.
In the presence of God, the archbishop born in this
Fapira
world
mulimu. Bishop yomutuna na pepezu mwalifasi atezi fela milatu. Nge mutu usilifela ya fumanea mwama nwelo wabuchwa la mwatelopo. Ali mungwi hako ni kushwele mungwi. Kawaka leo na angirebu pilo wafolo folo yesi na mulatu. Mwangu nyana yelikani. Mimwata sa testamenti ya kale. Mulaono litengi na kwea za sibi mutu ati sangu nyana kwa aletare.
If he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar.
Hana akali angani sa mungu wa milao. Nana nikutisa ngunyana kuivea faa letare. Nabe amazoa hae faa ngunyana nikuipulela libiza hae. Kuli naafo size, minaziwa kuli unanimulatu. Kaza, minari mulao no tokwalifu. Mi ati sangu nyana mwasi wakasa hae, michwale yena mumizo wafolofolo nyana yani nopumiwa. Mi ikala kunyaka ula kula haka mautu nikulila. Hawa mkire mwabu wanafate ngu nyana haibulaiwa. Kipono yeo tusama kekeluli. Kafolofolo kalika kulila, mimu singa wako na kanti upumiwe. Miaka nzeka lahaka ni kunjunjula chwalo, ni kuotolo hachwalo, ni kunjunjula hape ni kulila. Kipeto mali ahasaka, atapisa boya wako na nimazo amula peli. Misina mula peli hanza ale mua chwalo. Kakuzabozwa, kakupuma, kakuuzwa, kaufela mulatu wa hayo ulisona. Kamba neba kuna anazemaso, kaufela sisi lisona mabuino wa muluti. Nana ni mulatu, kakuline lisibu peosa hae.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty.
Nana ni mulatu sina mutu, isi ngikata kazo, kono kasibu peo nana ni mulatu. Mina ana nikule mwakuli ngunyana yesi na mulatu neishu la mwasi baka sahai. Ni au tu lama kike folo folo yani. Kono hairi muna watengi, ngunyana isa shofela ni mali angunyana ainzi mwamazu wa hae. Azo mamu yaho ni maikutu aswa na mapilu ya hae. Ana avile niwa na kwasi mulu ho.
Why? Because the life that was in the little lamb.
Kini? kakuli bupilo wone buli mwangunyane yani bupilo bumwamali bupilo bwa hao bumwamali lwazi bachwalo
and the life in the blood of the lamb was animal life therefore when it's little
Mibupilo mwamali yangu nyana nelibupilo wa folofolo. Kaba kaleo misinga nyana yani ya pazula. Mibupilo wazo mwa folofolo. Nebusati haiku kutila kumula peli. Kakuli mula peli na alimutu anama.
The blood made a covering but it could not perfectly
Maalina apesa. Kono nasa kwa nisiku kenisa. Kakuli mutu na azwa mumu yaho kama ikuto aswa na akweza sili. Sina mwana avezi kana kwa pili.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come.
Kono kakweza se, naanza alivelezi nako, hakukata angunyana yepete hile. Miaeza wanachwalo ufasta velo sisi tuka. Kakuli nerife lanzila, yana ali, zivezi kayona.
So you see when the blood was
Kacholo mwabona, maali yana asuluha, Nibupilo nebuzwa mwafolofolo, nebusako ni kukutela kumutu, kakuli ye mwine lifolofolo, yomu mwina alimutu. Folofolo yes na mulatu, kumutu yana ni mulatu.
But oh, one day, some 2,000 years ago,
Kono zazileli mwi, nyahayeli kiti zepeli kwa mulaho, kunyana ya mulimu apepelwa mwasi chelonyana mwapetele hema. Mina etelelwa sinangu yeya kwa sila sayona. Nyaha yengu ye mia nda ye 19 kwa mulaho. Musiali wo kasili kiloko hanashwa. Mingu nyana ya sinali tiwa ya sinabu masu ya mulimu. Kena paikilo fasofano sa kawbali. Nikushwela mweza libikawa ufela.
Now, when the worshiper comes to this lamb by faith.
Chole fani mula peli hata kwa ngunyana ye katumelo. Miye kingunyana ye shutana. Akingunyana ye swanani ye ngwi.
No man can come to this lamb except God draws him.
Akuna mutu ya kwa nakuta kwa ngunyana ye. Ko njikuli mulimu aivize pili. Mwabona wichemeli wa mulimu. Nisepa kuliseo saa nwela hande mwahali.
Look. God knowed he had sheep in this world. He knowed
Mutalime, mulimu nazi wakuli unanili ngu mwalifasile. Nazi wakuli ukawa nisichawa sisika piliswa. Mili latola hae, latali mama fafasi. Nikubona wene waka piliswa. Kawa kaleo kakule muiwa kwa makalelo. Na ketile kaleke leke, yeneka mukati nyeza kwa pili. Yes, nali tibani nyazo.
And if God required a church without
Ni haiwa mulimu na toko kele kesi nali tiba ninyazo. Na nani sasi mwikuli asieze kanzi laona yeo. Na asika litabela kuluka kwa hai. Likatulo za hai na asika mutuwele la kukupanto echolo. Hawa ne kusinamu kwa wakulieza. Mimutu wako nikulieza yena mungi. Yena kimu palelui ya felelezi. Mulimu amutuwele la kubona saa ni kamulao. Mwala ba tuli ni kufita mwa testamenti ya kale kaufela. Na alumila wa profita. Na alumila mtu ya lukile. Mi wafu manakuli. Mangi ni mangi. Apa lelwa.
So God by his sovereign grace.
Kacholo mulimu kamu hauwa hae oi pitezi. Aluma kuzwelela kwa mikuwa kwa yakanya. Mwana hae waliwanda. Kuli aangesi wakasani.
Remember. If he had said for the Pope of
Rome. Mupule, kame na avulezi kuli popu wa kwa Rome. Angesi wakaseo. Nasiki hako na kulieza. Kame na avulezi kuli mbishopu yomu tuna wa Canterbury. Akone kulieza. Nasiki alieza.
Amen. If he would have called on the most holy reverend father or bishop of the world.
Kame na kaviza reverend yoandate ya kenile kamba mbishopu walifasi. Nasiki alieza. Na akaba kwa ula hulu ni kuhani wasina Judas Iskariota mwana inezi.
He could not do it because he was born in sin.
Nasika kona kulieza kakuli na pepe zumasivi. Abu piro mabu maswe utaira marifasi nzabule abu hata. Minato kwa swalelo ya hai.
Hallelujah. But there came one from the portals of glory.
Hallelujah. Kono kwata alimungwi yana zwele la kwa makamba akanya. hakuna ni omukana, hakuna ne bamutu muna yo munde ne bamujuda kamba waba machaba na sinto isiri kwanda kuba mulimu ya mateka ufela ya patilo mwanama.
He came himself to offer his own blood.
Na atile ye na kasibili kutofa mali ya haitota kakuli na askata kafoso foso ne sina sakweza niena.
But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell.
Kono ato apesa mwalanjo niya pepa yazo kwa selu ya mali yana abupile ye na kasibili ye na esina mulatu.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts.
Kipeto pulso yaka ya hao usiubo haisika yendame na fami sebezi ya unaeminde yenda mezi fela fasi shemo sisi ndesamuli miamata yena ikete zilu na kuyena.
Certainly I could never be perfect, nor you could never be perfect.
Kiniti hanikoni kuwa ya pete hile kamba wena kuli ya pete hile mia luipuleli kuli lupete hile kono luna nichi seho ilingu ye ya kuli tumelo ya luna yenda mezifas kavelo sisi pete hile sisi amu hezu kale.
Then how do we know that we get that when the worshiper puts his hands by faith?
Kona kuli luziba chwa nikuli luna nizo na zeo nimu lapeli asa veile mazwa hae katumelo famu vili wamule na Jesu niku utuwa umaso ye kwa sivi niku somi wa kwa mati kwa sifati osa hae tota.
Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary.
Au toku tonga kwa Gethsemane, manyando wa Calvary. Niku zivakuli, una ni mulatu. Niku ipule laliviza hae kaswanelo.
Oh, blessed Lord, I am guilty. And I have no other way but you.
Oh, mule na yafu yozwi. Nina ni mulatu. Niha ni nanzila yemwi kwanda hao kunitusa. Mika tumelo usolu wa kupelela moya o kenile utile kutoni kupa kulinitahe mina chwale katumelo ni amuhela Jesu kupa mpulsi waka.
That life that come from him on Calvary called the Holy Ghost.
Bupilo gwani wata hakuzwa kuye nafa Calvary wabu vizwa moya o kenile ono patilo mamali aselu amule na Jesu bukutela kumula peli ni kumukoloveza kamoya o kenile kukena mamubili wa Kriste. Biena saa tuzukale auluke liku bilaela kazaka tulo.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body. And now
hanze ni apula ni kutalima faka fapano kani nile mwacho nakuli kayemela mubili wa hai michole mubili wani so atuzukale mulimu hakoni kukwatula hape kakuli uso atuzikale mulimu na wisizeli katulo zalifu famu viliwani.
And as long as I can find a way to get
ni haibile fela nikona kufumana nzira ya kuipata mamu viliwani katulo ya hae nesulu hezi na niwena lulukulu hile.
Romans 8:1 said there is therefore now no condemnation.
Maroma 8:1 easy. Chwale, hakusana katulo kubali ku Kriste Jesu. Baba saa za maika nama. Kono, kikamoya.
There you are. No condemnation.
Kifoe chwale, hakusana katulo. Haninataba kazeta haka mbazeya. Upatilwe mwatasi amali.
Again, how do we get into that body?
Hape luko na kukena chwani, mambili wani. Ma Korinte ba pili 12:13. Ibulela kuli kamoya ulimungwi kana moya utanga chwani kasi tawelo kana moya nolo bezikai mwahali amali kingi foro foro hane esa ko nikukuta ne si foro foro moya wa foro foro nosa tai kwa moya wa mutu kutoweza sika kaufira kakuli moya wa mutu nelibu pilo wabupa haminyana kufita wa foro foro. Kono kuna moya wa mutu usili ono taa kuyomungu. Haiba una ni moya wa washemi bakale kimira pero ya mioya. Kono mulimu ya nagasi vili ataha kuli moya wa hae tota iliona moya o pahami kuyeli tenyi wakwena kukuta kamu futa wa kolwezo moya okenile kuta kumula peli kama ata Kriste nekumunga kukena mwa muviri uiketile.
Watch. The blood of bulls and goats would not work.
Mutalime, mali alipo honi lipuli hako ni kubereka. Kakuli neli afokola. Twele halu balengi, kukala katima na 12. Kulukile, mali alipo honi lipuli hako ni kubereka, neva kuli aswalele livi. Mutalime.
But this man.
Kono munayo, muna mangi. Kibisho punji, batili. Kipo punji, batili.
But this man, after he offered one sacrifice for sin forever.
Kono munayo, hasa afilesi tevelo sasivi kamita, hayo ina kwa lizo holabuli olamulimu. Kuzwa chwale, ulevelezi, kufitela lila za hae, liwa faha tila mautuwa sipula za hae.
Are you ready?
Kikuli mwitukisize nji. Kikuli mwitukisize kwa linzu nji. Muteleze kuse. Kipeto ni matakuli se. Sinwele nyana kuna. Muteleze kaswanelo. Kakuli kasitavelo silisingwi. Isingi mwaha kamwaha. Isingi anchafazo mwamula wa anchafazo. Isingi mukopano mwamula wa mukopano. Isingi lizazi mwamula wa lizazi. Kono kasitavelo silisingwi yena. UPETAHALIZE. Kikale. Uwezize.
By one offering he has perfected.
Kasi tabelo silisingwi upeta halize. Zeo kilinne poza mulimu. Kamita. Vona. Baba kenisizwe.
There you are. That's the answer.
Kifoe chole. Yeo kona kalabu ya lifu ula Kristi. Yeo kona kalabu kwa kauvari. Yena mane kamali ya hae tota. Ule kile livi zaluna. Nikulu peta halisa kamita. Varumeli wa hae.
Therefore in Christ we stand blameless.
Kawa kaleo kukresti. Lu yema lu sinabu maswe. Lu peta halile fapira mulimu ya mate kaufila.
We are underprivileged people.
Lu watu wa pila mwate sa tukuluho. Kali tuto za lunafila. Kaufila lunalulu tirwe kuli. Luna nukufita fasibaka sisingwi. Luna nukweza ntoengwi. Vatili muzwale waka kisoyo zize. Kisa kweze lize mulimu. Luna twale haiva luwe iwa wawalu kile katumero. Lupete halizwe kuya kuile. Fapira mulimu. Mi Jesu ali kifohe chwale. Mube baba pete hile. Mine liku pete ala kuya kuile. Mulimu kalifula Kresti. Miahaye miahandaye 19 kwa mulao kachenu. A pete halisa mulumeli. Kulinavo ni kale kusikato mwakale mtu mwalifasi. Kuya kuile.
And those who he has called he has justified. Those who he foreknew.
Mibu wanabaya vizize uva veile baba lukile. Wanabaya izibezi kale uva vizize. Wanabaya vizize kale uva veile baba lukile. Wanabaya veile baba lukile. Usaba file kale kanya. Upeta halize kale baba lumeli bahaye.
Now watch, let's go back now to the first verse. The law.
Chole, mutalime alu kutengi kwa mulao Fatimana ya wani. Mulao kakuli kimulutifela wali kazende zesataha. Ni isimu vililuli walika. Hauko ni kutaisa matavelo ani. Zene taiswa. Mwahani mwaha kuzwe la pili kupete alisa mula peli.
What's perfect is what we're talking about. For then they should not have ceased to be.
Mutalime kupete hala. Kona zelo ambula fatini. Kave sitwalo hanili matavelo. Kava tuhezu kutaiswa. Kakulifuwa warumeli. Hava sebake nisizwe kwa sivi. Utaru sasikama nyi, linzwi la kulili zwalofo, nitoloko kikuli takazo. Miaiba mtu ataha mula pelika swanelo, fapila Kresti, kakubwona manyando wa hai. Niwipa iliye na kukresti, nikubula kuli, oo mule na mulimu, hakuna sika kuna, sesi kona kuni tapisa, kwanda kuli ni tingile fela, kuwe na kakutala. Michwale, moya o kenile wani utamu apilu ya mutu. Yona puzo luli ya sivi ituwa labi wa kufelelela. Kakulita kazo ya kau fele ya sivi. Seizu sizo kuwena. Kakuli haiba mulao na wakae za cholo. Matavelo ani nasike afela. Kono kakuba kuli nosa koni. Kreste na nani kushwa kuli alupeta alise.
Friends.
Balikani, kuna nili kazenga tahulu, zelu kona kubulela kusivu. Kaza kupete hala. Kami taluli kakulongo la metu ayomu. Kuikeza baba kenile kufita baba mwimo. Mwaba inezi. Kono ane lukati alimafela fasiswaniso. Kisi shemo samu limufela halu limolu inezitwale. Kwa nuna kwenye kwa mulaho mwa Ohio. Neni tutile tuto yanzila ye tata. Nenina ni mkupa no kwa ni mwa Ohio. Mi neni pila kwa mataka nyanibake nisabu ngata wabatu. Neni sako ni kupila mwamule neni. Nelusoli kuchela kwa siba kasali chonyana kwa dankadi. Koku na anima uwe baba ndivasa nana. Baba pezi kabu kwa la ni kukena mwene bako na kupila kaufela. Sina kalive fela. Nevalu liverezi. Nelisi baka sali hali mutualo. Uchela licho mwasi baka sisi tualo sani. Situngu sabona nesikeni leluli. Nekutanyezu. Mila sunda nevakualanga. Nikuya kwa kereki abona.
I got a little hungry as go to preach Sunday afternoon.
Nato utwatala, ninani kukutaza msiyari wala sundawani. Minaya, wasi baka nyana sama Amerikani, fela kone kule kiswalicho, kuliniocha. Niani okena mamu nyako, kingi sene ni utule kwa nda mshini wa miwaya waya ono olila. Mine kuyemi muna muhulu takayaka, mane ndate tune yani, nalukela kwa muna ya nyezi. Nilizola hae alikukambeka musari, inge walizali pina kwa mshini wa miwaya waya.
Our very law.
Mula walu na luli, silelezo ya kuluka kwa luna, kwa libia na zaluna, na emifani, unzo sinyasi katenyene, sana lukera kusileleza. Kakule akimula okweza za kulao la mao hayo, kuliza mshini wa juki pokisi. Ni nasi kuluha ni kutalima kwa mulao wa muyao. Nekuna nisikuata saba shima ni baba nchafira. Mi pina ye mwea roku ni roo, neilila fa mshini.
A young lady of about 18 years old.
Kalivenya na mwendi wamia haye 18 ya kupepwa. Yena atinefila hande wasi ye mosavu sali. Konona ye mifani nindelesi ya haye inge shunge hile kwa pata. Miyalimu mwi wabashimani vani alikukambe kama zoa haye kumusizana. Kone basa alukeli kufumaneha. Mine basweli kuzuba nikunwa. Mine opula kule mulimu. Ukona chwa nikutuela likaze chwalo.
And I looked over to my right when I heard someone make out a big
mina atalima kwa ne kulasilio hani utwa mutu yana tonga hulu kakuhua mina kuinzi musalimu hulu chwana mwendi wa mia yesi kiste ya kupepwa kamba mane 70 chwalo musali na pezilia palo za butanya chwalo fali mwa mangwela hai chwalo ni mazoa haya kokonyani litalo ngeli lepela wana chwalo. Mina ipetile familomo. Nimubala o kambile luli wa pepo kwa sifati osahaye. Inza ipetile. Inza atinema katulo alikani cholo manyatela. Nima nala kwa mautu wa mubala wa pepo aipetile. Manala kwa minwana aipetile. Mimi lili ya haye ne kukuzi kubayemi kuswani. Ye tatani. Miye pentile mubala wa bulu. Mina mutalima. Mi fabu sebo atafule ne kuinziba ana bababeli. Baba kozwi. Alimungu wabona nilikana kwa yambumbi. Nza ikapesize koti yetina ya sisole. Nilisila la mubala omuseta. Aita atelize mamula la wahai. Nima hahafua ka kwa sifate osahai. Nza tokola nikubina. Mi vaku pasivaka muuna kiena. Yana azule fateng. Asia musali nikukala kuzwe la fandi. Sinachwana kuya kwa kuikatulusa.
I stood there and I said, God, why don't you.
Naye mafani minali mulimu. Kini hausa sinyi fela likaze, kini fela hausa TVC fela alipasi onafa. Na likana Sara waka yumu nyani ni Rebecca. Baka hulela mwati asa likaze cholo zeho. Na ukona chwa ni kutalimela fela mulimu mwaku kena kwa hao kukutuna. Uyeme unzo talimela zeho, yeza hale cholo. Mikusina kuluma ziki neho yalifasi, nikuli TVC akamukana. Niyane nisaye mifani cholo, nge ni nyaza kamusali yaani mwene nikonela. Na kuta kwa sikwalo sa kwa mulaho. Na utuwa moya wa mulimu unitahela. Mina ya kwa mulaho wa sikwalo. Mina abona nto engu ye pikuluha. Niyane kulicholo mwapono. Nilini fasi lene lipikuluha nikupikuluha. Mina atalima mwalifasi. Nekuna ni mubala omufubelu, malifasi kau fila. Yani ofita kwa lifasi, na ipona kuba kashimani kaka njinyani fila. Inge nyeza lika, zini salukili kweza. Mwendi sisi na cholo, konone lisibi. Mina kukau fila hane nyeza sika, na wana muluti omunsu upahama kwa lihalimu. Mane mulimu na kani bulaya kana kweani.
Then I seen standing between me.
Mina abona kuyemi mwahali kuna ni mulimu. Ne kuyemi sitavero sisipete hile. Namubona inzaye mifani nimi utwa kwa toya hai. Nima tinza nela kwa sifati osa hai. Mina kukau filali vizaka hane likali saku ya kumulimu. Na taha nikuli swala. Inge sivaye kisosa mota. Na sweli niku nisileleza kwa lifu. Mina kukau filali hane nyeza mafosisa. Mulimu na abateku nikulaya. Kanitu ukena kwa hae ne kubateo na cholo. Mulawa hae ne otokao na cholo. Mina kukau filali hane nyeza sika kau filali. Kamba wenawe zasika. Mali a Jesu Kriste abasi nasiba ekiso. Mina wana mbwala omufube lukuli. Noye melawa na zeo. Ni mali asaswe linifasi. Miane nisaye mechwalo inge ni talima. Na afitafaka ufinya na kuye na hane nisweliku mutalima chwalo. Mine ni mutua hali ndate. Muswalele hazivi saswe likuweza. Mina atali mafafasi, mine kuna nivuka, mine kuna nilingeloi, lene libi za mavizo mwani. Mine niemi kwa tukua hai, mina kukau fila hane nyeza sivi, nilingoliwa mwabuka. Nilizo laka na ngolo mwatengi. Mina ale mwakulizaze leli mwina, maali ya mafubelu ani, na ananu hela mwalimu. Mine niema fapila mulimu. Nibupilo waka wa sibi. Kono na avona kasi shemo sahae. Hana ativi la katulo yaka. Naya kuye na kawi koko wezo. Na kuba makama ngwele minali. Oh Jesu. Wena mwana mulimu. Hani swanili kutafapila hao. Kono shangwe. Hakuni swalele kazini ezize. Aswala kwa makupua hae kalizola hae. Anga buka ya kale. Nikungola fati nikuli. Uswalezwi. Pali mwayona. Ainepela kwa mula wa hae. Nili vizaka za takulwa.
Then he looked me stern in the face. He said, now I have to
Nikiani talima. Buhali kwa sifate umiali. Chwali ni kuswalezi. Kono uba takuwa tula musali. Nise nipona sene sitaluswa.
As I come out of the vision, I
walked
up to her.
I said,
how are you doing? She was drinking. She looked up at me.
Kozululi.
Oh, hello.
Ani talima, mikiali. Oh, lumela.
Nali,
na kuna kuina kwa tengi. Kiali, ni nani mutu? Sinili, anita rusi kanzila yeo kalibe. Ni matafela kwa mbola niwe na famuzuzu. Kiali, wakuna kuina.
And I said, lady, just a few minutes ago,
Minali Kalibe, Mami Zuzunyanae Felile, Anne Niemi, Kamula was Korosan, Nakalakum Gurela, Niani Kalaku Talima, Mioko ya Kalaku Buba, Famalama Hai.
And she told me,
Me Anni Gurela Kuli,
you don't
Nali Kalibe, Aulu Kalikwa the Cholo, Jesna Shwile, Mika Tula Mulimu, Ikwa Ezwi, Kamalia Hai, Aulu Kalikwa the Cholo. Mimusali alivahatilisha kiali. Wanda atene livo diko ni mwakileke. Neni hulezi mwala pala vukresti. Vomuna kanina nelulima memba la wayona. Mine lupila upilo vukresti. Kihaka lisaku nivulela kasamula walifula hae. Nana ni vasizana waveli. Mina asala tehile. Nimone ba musiezi vasizana miniena ayusi nyeza upilo wa hae. Mina upulakuli hakusana sipu kuyena.
God be merciful.
Korona alimulimu akubeni makeke. Bona boys bezibona pili ubabizize. Kiali kiwe na Reverend Branham. Uzwele la kai. Senili kina.
She said I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said do you think there would be a
Kiali nai kutomba swavi kakubachwana. Kiali unana kuli kuna nikolo kuna nali Jesu unani mazoa hai au tolohile ukuli velezi kuli utaye kalibetuwe nivatuwa wangu ibaka lisaku nanuha mise nilikana wako na kutia kwanu ukuba mefafasi fani na kiali nika kuba ma na muswala kwa lizo nali mubonala kubabutia kaniboma amutaye mtokuba manina fafasifa niona fabuli lofani wabo kolo la musi yaliwani wali mukopa na wamufuta wakale nimulimu hapili samu salimuru yani kasi shemosa hai ayo apala hande nikutaa kwa mukopano miku ya kamoni zivela upilabu pilo wabu kreste musimuchwana kinto mangieo. Oh, mulimu utokwa kupeta hala. Utokwa kubaka. Utokwa buishui wa hao kuyena. Kono utalimezibu si ugo. hakuna tawa kamba weze sili sesi kumakai kamba kisesi nyani chwani kamba butuna usali mweza livi mia ukoni kubakanzi la isili konjika Jesu Kriste chona sita velo sesi pete halile kamukana mimu pete ile kuyena kuya kuile.
Think of it. It's not nothing you do.
Munane kazona, akisika soe zize, akimakepe ama ncha omwapula. Akibupilo obu ncha voo kalile, kikuwa kerali foso za hao. Nisi shemo samuli mkuwena, seo sikisa kupetahala. Nikipeto upetahalizwe ku Jesu Kriste. Na sepa usi uvo mulikanaka, haru nzeluli mo kanako, yes abisai. Nibu iketelo, abu nanikweza hala, kaku utwali kandele, muendia usikali utwakale fateni. Kono hau koni kuzo la fandi, kami nyako yaani, ulimuki aswa na hau kena. Ulukila kuzwa uliomundi, kamba ya masu. Ni halu nze lwina misali to, kana konyana. Ni watakuli munane handendi, kazo. Uchwa ni kamoyo wa hao usi uvo, Jesu Kriste na kushwezi. Muli mzole Branham, kilili foni katu hele la kuzuba. Hani katu hele la kunwa, hani kaotoro la tabaye hande, nikaeza sakuli. Oh, halinakuba hande. Hauna kukona kulieza. Kini hao saatai kanzila yo tilekayo na. Mi katumero zamaya kwa sivuwa sani. Nitomboza hao zevu wa mali. Nililato leli pilisa live mukanga. Mane kufikira ushwa. Kini hao kanga sakuyo lisa. Kini zoli kila kukena mwakeleke. Kini hauli kakukena mwahali. Kakuli utuwezi kunwabuchu alakamba. Utuwezi kubulabu hata. Utae kanzila ya bupete hii. Kakuli kasi tabelo silisini. Upeta alize kuya kuile. Mwona baba kenisizwe. Kana nikona kukeni swachwani. Mwipuleleli bizamina hapila mali ya Jesu. Imali azwile kwa mali yaani. Kona akutela kumulapeli. Nikumu kenisa kwa litakazo zali kazali fasi. Kakuli kaso nasita vero silisi nisesi swanela sani. Ulupeta alize. Moya ulimungwi. Unakao fela nukolobelizwe mamugili ulimungwi. Kale akusana katulo neba ilingi. Kwebali ku Kriste Jesu. Mwona baba saza mai kanama. Kono kamoya.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you.
Kono sala kaleza zalifasi. Sitabelo asikafi wakuwene. Kono mula peli asa akeni sizwe. Asa natakazo yasibi hape. Yani nelikauvari. Akisibaka sakule kiseza lipalisa, kamba sibaka nyana sakwezeza se kamba sani. Neli sibaka ko mulimu ni mutu, haba kutisa nalipilu. Neli sibaka ko kozo ni wii keto upete hile, habu tiswa kumutu. Halu yeni ni nabu siugo mulikani, wamweza livi kwa kaubari. Ni katumero, lamba mali au mamoyo wa hao tota. Ni kulumeleza moyo wao kenile kutaha. Ni huku kenise kasi ya berosa hae sisi tuna. Lusikala pira kale. Na nulelali zola hao kumulimu miuli. Uni utwele butuku umulimu. Na chwale ni wakelali vizaka. Onabu siu walabu faifireli ndebo. Mini tumela kama nyando ama tuna. Au Kriste nani nyandezi. Na chwale ni ipa tato ya kaluli. Maikutuwa wakati ota nilika kaufira. Ulatila uwe na ukuzo alizazile kuya kwapi. Unanulelali zola hao ubule kuli. Uni ukule muzole Branham. Mwata pelo. Yeo kona keto. Yapi luyaka.
Is there any this great night while we
wait? Kana kuna nyomuka na busi utunabo. Hakunze nilibelezi pana kwenyana. Kwanu kwane kulabulio. Kaniti kuna nyali mungifani. Kana uswabezili viza hao.
Are you ashamed of what you've done?
The world kana wii kutuwa kuswaba kazoe zize. Nifasile busi u libataba hali. Milina niba hali kumulela kanama. Zazireli mkwa ni mwa Switzerland. Pani Switzerland. Hana ali ni butata. Mukiti wa maswisi. Hano kupanezi mwa masimu. Bane, hane bae melasi kumusabona. Mpi yetu na ene sataha, nevi yetu na kubona. Neba lutiwe handeka ufila. Nyana ni marumu wa matuna. Maswisi, hakuna azene baezi. Kono bae toboha. Neba ilo tile la kwa lirundu. Nine kuna ni muhali ya natahile. Yomungwi ashwa. Niaba luzwa ndwa. Nevasinalile mano kwa ndali cheke silimacho. Nikota. Akulwanisa. Kanti mpiene sataha. Yeibona la ingeli mota. Lastina. Hane wakangiwa wafumali wabona babandi. Nivaka silafazwa. Basizana wabona. Nivaka silafazwa. Limbutu kuzawona. Nelika vulaiwa. Nitoza wabona. Nelika piatiwa. Mandu wabona na kaluviwa. Kaufela nelika lateha. Minekuna ni muuna walivizo. Neli livezi kapili. Walivizo la Arnold von Winkelen. Azula tengi miali. Muuna wa kwa Switzerland. Zazilaka chenu le. Nifakupilo waka kwa Switzerland.
He said, just over the mountain yonder.
Kiali kwa kusefela wali nundulani. Kuna ni muzi wa musweo. Inani mufumahali ni wana wabalalu wabali nilivelezi. Kono awanaku nivona hape. Kakuliliza zile nifabu pilo waka kwa Switzerland. Sebali ukaza sikama ni Arnold von Winkelried. Kiali nilatelele. Niweze kaufela zende. So kona kasona ni kaufela.
And he looked over the army.
Nia talima fabuse kwa limpi. Kufikila ayofu manami wayo Yesu alani luli. Nia nanule ya mazoa hae mwa alimu. Ama tila kwa limote alami wa yalani. Inza huwa. Hamuzwe mwanzila kitu kuluho. Hamuzwe mwanzila kitu kuluho. Ni wayo ye mwanda ya futu kakulayena. Aho tola mazoa hae ni kuitisa mwasifubasa hae. Yene tromu wise za fafasi. Nia shwela kwa buhali wa miwayo. Masisibani vamu latela, nili mpuni nilikota, nionapona azo ye tuneani, ya buhali, ya sabisa mpiani, mana maswisi, balu nduwa mwanaha, niva likuwa, mwabe fate nginindwa, kuzwa zazilani, happy. Muyeme mwaswisalandi, nikukula alivizo la Arnold von Winkelried. Ukavona mioko haiguwa, famala mavona. Kingi, na apili sizena hayavona, wani nili musewezi wa muhali wa mutuna. Zeo mane hakuna koliko na kubapiswa. Neva kufikeleza malifasile.
But oh, it was a little thing to what happened one day. When Adam's race.
Kono oh, neli nto helikani. Kuzeneza alileza zilani. Pani msikala Adama haluto yema. Madimona ata kuzwa mane kukaufela. Wapolovita ni wapalezwi. Mula o no palezwi. Sitari osalipo nilingu nesi palezwi. Simupeosa mutu nesi palezwi. Ika kaufela. Nilusikanya na lwa Adama, lwa yema, luko miwe. Luhatelezu kima dimona kwa kaleza, makulano, matuku. Nekuna ni halimu mwia nazwile, mwali halimu miwali. Zazile, nishwela lusika lwa Adama. Ata mwali fasi, miaezwa nama. Ata lima hande fafasi. Kone kuna ni mikwayo, yeo nsufezi maswe.
The very darkest. Of all man's dreads was death.
Zenswa hulu kufitisa za mutu nelilifu. Miai kungeralifu matipuwa sahai. Nifaa kaovari alifas tabirosani. Nikulakuli amuzo manzila kitu kuluho. Ni ahueleza kwa kereke ya hai. Mungese nimi siyezi. Maliaka ni moya waka. Nimulwane kasemuna nikaufila. Wakona kukomabu siuvo kaseo mulikani. Wakona kuleleka javulo sikuena. Sila sakale kao fila, sisi ni mabu pilo wa hao. Saa kona kulelekiwa kamali, ni moya wa Kriste. Ni wakona kuyema, uli apete hile fapila hai. Kriste, ulu kusenzila. Nikuli wakona kunanulela zola hao kuyena. Nikuli akuli, ni swalele mulimu. Akufu yole mzwale. Yomu mwihapi, unu utole mutuku. Mulimu, na ipulela tuwale kufosu waka. Kikuli kuna ni mame mbala, vakereke, vasi hali hali. Mwa yanga kwa keleke zazimizazi. Nikuli kakuba wabula pelea hulu mwa wakona kubela. Kono nitengi vazi wakulika chima chima kani. Nikusa isilanga na kwalika. Nibui tati, nini kwa. Isa kufitila anga fafasi. Kufitila upale wakwa nitulo. Kikuli ukaba kukeni swa kamali. Musi ubo kuzwa kuzeo kaufela. Kakuli mweza alivi hasa aswalezu. Hasa nalizwalo hape. Kana utavela kunanulalizola hao, wenamu yemeli wakeleke, mulimu wakufu yole kaizeli. Nanulamazola hao, miuli, mzwale Branham, uni ukule matapeo, mulimu wakufu yole kalive, yeo kiniti, yeo kona luli, yeo kona nto ya luli ya kweza. Mulimu wakufu yole kwa mula wako mungaka. Yomu mwi, ananulalizola hai ali, uni utolebu tuku mulimu. Nizibakuli ni ipizakuba wavu kreste, kono hanikili tualo. niziba kuli hani chwalo mimwapilu yaka anialu kile hande niwena nivata kuba alimungwi wabaketu wabamulimu ni kutuwa mwapilu yaka kuli ni chwalo kono hanikawe ya kwa tuko wima wabu ni imeza kabuno mini vata kulivea kwa tuko busu chwana nikasi chemo sa mulimu nikaeza ona chwalo unila pelele kwa teni ukana nulazola hao mulimu akufuyole kalive yomu hape pana kwenye nafira lualivelea alunze luivelezi kakukuza mangi ni mangi chwale nilitoza mina mwina misize mwata pelo kabu nolo hamu ngungu ne chwana chwale
there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins and sin nurse plunge beneath its blue hall, their guilty stain. Blue. Won't you think it over just now?
Autabelikuna nasin chachwale. Usike wali kakuli kashisa kwa hule. Kreste umalizola hao. Pilato na alikileka kusasa naka chenu. Amo choro. Ni 6 kiloko. Ono mazoa hae asate mpaka nilemani. Kima alia miratu. Maziwa zeneza alikuyena. Na ele kwa Switzerland mi hae minga atakasamu lao. Aliangana. Ayo Kenya mwalifu mwali salamezi.
This morning in Switzerland.
Kakusasa na uo mwa Switzerland mianda anda ya watu. Bati le kutogu hati ya wateni. Mezi ya mubala wa wundilu. Ashela uka kuzwa kwa tase ya musima wa mutuna wa mezi wani. Baeza angacholo muhani muha. Kiliti angula kale. Babula yaku ni mulimu. Na hanezi mezi kutapisa mazoa hai. Muzwa wale akunati ya bakamba. Kiliti na kuzekai. Zo kolobelizwe. Kaufila soko kali kakweza. Hakuna sisi kakenisa mazoa hao kwa mali ya Kristi. Mulimu na ahanile. Nimezi ya mubala wa wundilu kasamula wa miha yeli kitizepeli. Mane ya sabi la kushirauka. Mulimu ahana. Kuluka kwa hao fila unosi. Akuko ni kukeni salibiza hao. Akuna sisi mwe kwa ndamali ya Jesu. Munaane kazo na chwale. Luka lapela. Famu zufela. Anizili haiva nasone ya kukupantue mwebusi ubo. Ana emi mamu yao wa Pilato. Wakatuluwa nikakusisa na chwana. Niali, haiba mubuso waka kiwalifasi. Le, nini kabulela ndate kuli alumeka pima ngelo ya hae. Akuma fali mpize tulfu. Kanti alimungu ya wabona, naka kona kusinyalifasi. Nini kabulela niyena, nili mpize tulfu za mangeroi, nilika nisebeleza. Naka kona kweza chwalo. Kono, na yemi fani, ya isu wile, niya ikoko belize, kuli angeli fula hao, niliviza hao. Kikuli ukaba ya itumela handi kwa sita velosani usi ugo. Mina baba sitokwa luli ni kutokwa limbiyoti za mulimu. Kana mukakona kuyema chwale kama utukwata pelo ye. Amu yemethila chwale mina mubataku upulwa mwata pelo ye muli. Mulimu ni utwele mudiku. Nina ni mulatu. Nyeze mafosa. Mitwale mibata kwa muhila swalelo yaka ka Kristi Jesu. Kana mwakona kuyema kama utukana kwe. Mulimu wakufuyole kalibi wa mwanana. Goku kwa teni kuna bundume. Haku yemefira wana cholo. Utarusa kuli unanuzili zola hao. Nikusina kubani wiko lusi susakata. Kaku yema cholo. Kivu ndevu fi bo evangeli yeze kuwena. Oh, kubwa pala nikele keko cholo. Kubwa pala ni mulimu. Ola ituwa isutele la chwale. Neni mula mazazi ya bomba ya atomiki ya tiburuha. Mwasiba kase kukungu. Kusesi mwisaliba haka mwivu ukiwe. Hakuna kubwa neba nako nyana ilingu. Hakuna na cholo. Nako ikawe ifenile chwale. Mimu endi luskafti ya kale kwa pasika ye tetama. Kamba neva yu na pasika ye.
Won't you stand now? Say, God be merciful to me, a sinner.
Kikuli mukaema chwale muli. Muli muni utwele butuku. Na nilimu ezalibi. Na mwela kreste ya naipile liye na kubasita vilo satifu ya libi zaka. Mikasi ya mosa hae. Nikasi ya mosa hae fela. Niipa fapila mulimu.
Will you confess your wrong? He that will hide his sin.
Ukaipulela umasubwa hao. Ya patavu masuwa hae hana kushemubiwa. Ya ipulela libiza hae ukashemubiwa. Kuiti ngile kuwena. Hae liyena wabona. Sole mule naru na ya fuyozu. Mwaparo Yesu anela usiu chwana. Kuye mimi oyo yemilalu handende. Muna alimungwi ni wasaliba babeli. Sinahani na ana kulimule na wa Calvary. Pani ali mungu wane kule, nine kule limwe. Muli, mule na, akuni hukule nako, yote hamambuso wa hao. Yomungu ali, hai bakiwena, haluvone makazo, lutulukise, kasifa pano, niwipilise. Yomungu abu yako, mulimu, unu tule butuku. Mito ya hao, talima kwa nekulasiyo, niwali, kachenu, kukabani na maparadaisi. Onono kuzize kuyomungu, kakuline kusikaba, kuba kilalivi. Nimulimu ndate nila pilakuli. Va hakulata ni sepa kuli kibo na fiela baba lalu mamu yao. Baba ikutuwa kuli kona fiela baba tukwa kuli kule lalu masuwabona. Kono ba kensa kuli batile kanzila ye ipitezi luli kuzeli tengi. Yonanzila ya sifa pano. Vaswa lile mulena ni wafu yole. Vaye ni mobu si uchwana. Sinamono vaye mezi nivona. Mamu yao wapilate wakatilo. Sinahano vaye mezi. Mwala li halimu nilifasi. Pani lizazi hali likila nikweli ni iti malise ya yona. Nilisila la tempili. Na hapazu wakuzwa falimu kutafafasi.
I pray God that you'll bless them.
Na la pila mulimu kuli. Ukabafuyola nikuba fasi shemo sa hao. Nikuba kenisa kama ya hao. Ni uwa koloveze kama ata hao ake nisisa. Bataye mwamubili wa mwana hao tuta. Yena Kriste Jesu. Nibabulu kezunako yaku yaku ile. Fuyola baba mwi. Ba vai kutuwa kuli. Balu kile. Kuli seba kwa nisize kali. Mane seba ize kali cholo. Ila pila muyoti ye kutuwa kubona. Kali vizo la Kriste. Amen. Mulimu wa mifu yole. Mimi na baba ye mifaka ufinibona. Baba na nuhile vao. Mubasu telele. Nikuwa sora mumazo yomu imuli. Mule na kufu yole. Yeo kiniti. Kuali zo la kutuano. Selulie hile nyana chwale. Mwali sebele zuzaluna. Kivavaka yola tamule na Jesu. Munanule lizo la mina. Anizibi kakukuza chwale. Kamba kakukutuma na fela molu konea. Mwakupuzo ya hae yena ya mate kau fela. Baba lite imobu si uchwana. Hae waluko na kuopela. Kabu nolo chwana. Nelikuwa ni kwa sifa pano komu pulusi waka na ashwezi. Tengi nali la sivi hasitapiswa. Kwa pilu yaka anofitile kuzete kwa hala. Wabe ya mazo ahao kusona. Kwa ni pilu yaka ya lambi wa mali. Oh, kanya kwa livizo la hae. Halo pelengi kabu nolo chwale. Hakunze. Vina msalitoza luna kuyena.
Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. I cried there to my heart. Was a blood of life. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory.
Wale kakukuza nilitoza runa li nami cholo mina baba pilisi muli oh amu nanule mazo amina chwale
precious fountain that saves from sin. I am so glad I have you there.
Kwa lea muu isemazo wa mina, nitoza mina, hii na mio na chwalo. ni upuzitela kuli kunani yali zize fana kunyana ni yali kunani yana abatia kupulwa mwati apele kusi uchwana kamu vili wa hai upale zukutia mamu kopano wala sunda kusi uchwana kwa sebelo zo yetu na afoliso amu yeme chwale kama utumi na mwati apele kupulwa mwati apele na fachwale
to my heart was holy to His name. Now with your heads bowed, He was wounded for your transgressions.
Sana hofalezi kilivizamina sana titikezwi kibumasu wamina koto mimufumanisize kozo iwezi na fahalina mikami upaya hae mufolisizwe
glory to His name. Now blessed Father, as we humbly approach the cross just now,
Alunze lwa tumela sifapano chwale kabu ikoko vezo. Komu hao nisi shemo sinifumani. Tengi kwa nina lelie venya yaka kusasana. Ini mwenye hela lisilayo na.
These sick are standing in your presence. They are believing just now.
Bakulivaye mifapila hao. Baalumela onafa chwale kuli. Katumelo vata limezi famubala omufubelu wani kwa buse. Nikami upaya hae lu folisi zwe.
Most holy Father,
ndati yake nile kufitisisa utahalubule yatume byaluna lumela kuli ukafulisa mibili yaluna kama nyando wa matuna ayemezwi kimule na Jesu nilufasi chabase sona sisi yemi tapelo yatumelo so sepisize wena kuli ukafulisa bakuli miluna amoho katamano yabalumeli bahau busuchwana.
You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst.
Uize kokuna ni bababeli kaufela kamba babalalu bakopani amoho nikaba mahalabone miluba kupela sishemo kuli muhawa hao uswale twale mioyo yabona ya mohali kuli sesi ngwi swale hande mwatasi kuli bakone kuziba kuli Christ uteni mo ni wambozi kubona kuli wena mwanaka ningile matukwa hao kwani kwa kauvari.
Now just cast all your cares. Kale ne pira fera li pira roza ha okuna.
Kakulina kutokomela. Yaba foliswe mutalelela ka ufela wakutisisa. Kakulilu kupakalibizo wa Jesu. Amen. Ni haba ina fafasitoro. Yo mungu yali buka ufini bona. Uba beema zo fahalimu. Yo kimutu yana aba la pirela. Nibele ize kuli. Bakabe ama zo wabona faba kuli. Nibao waka foliswa. Mulena afuyole. Aiba niliangani, hanili nitalimela muna yana afolisive mo mazazinyana akwamulaho, kamba lisundanyana, yana alishushu, kamba antwe mchalo kwa mazele, nibona kuli musuli mwaikola muko panobusi ubo, mwaniteleza hande twale, kiintwe ende, kihande. Amu emefela kama utu, fana kwenyana, tumabaka ibaba upula hanalimo, miafitia mamu koloko wakula pelelwa, bamu tisa kwa katala, nimule na amu folisa, nikumweza hande. Kufuyo uwemule na ni tumezi mzwale, kabu pakibwa hao. Ikona kuwa mwala likuwa takwata. Kono kana hakiyomu ndenji, chwale lubata kumibwona kamu sobusihu, kaku itahanela, nini lasunda kakusasana kaku itahanela. Lasunda msiali ni haiwa mwakona, mwyo kutia kwa sebelezo ya foliso lasunda msihu. Kufuyo lukupana, alu yemengi, nuwopele pina yaruna ya kumukulu hakayona. Uungeli vizo la Jesu kuhuya. Amu fetu hele kwa siyo ni kuswala na mama zoni mangi ni mangi. Amu fetu hele nekuleli mwi ni kuswala na mama zoho. Tale amu tali mene kule.
name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown me when our journey is complete. Precious name,
precious name,
oh how sweet,
oh how sweet,
oh Father,
Vale mupulesi kwa tasaba upeli vahane vao, vaupeli vavane kakusasana WLRP ka 9 kiloko. Nimu zole strika utile ka 9:45 la sumda kakusasana. Neluizwe fela kumweza za te pumusi ya liwo. Kazazuho. Mechwale kufikira lukupa na hape, nimbu yote za mule na live ni mina, haru zeluina misalitoa za luna, minika kupamulika na haka yomunde ni mzuale poma, yazwa kwa Macon, Georgia, haiba ukakuna kumukulula, kali nzulata pila, haru zelula pila, mzuale poma.